olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Na faalia ili saanoanga le tupu o Peretania sa ale sa le tolu le tūlanga whaingata ma pangatia na whianga imanisi ili tala whaasolopito atunu o le taupulenga na ilalo pulenga kolone alo na malo I tausanga ua mawae. Onisi o nei whainga sa awa e ao fia I le whaapolonga ina o tangata uli le slave trade. O loo vaala aunisi o sui sofono mai atunu o Afrika ili te tau ona tutongi o ni taui I atunu una sa awa ina o lātou tangata e awala I le whaapolonga ina ma whainga a malo kolonia Peretania I tausanga ua mawae. Ai lana malelenga I le fono ata I tae o malo le taupulenga le chokam e pei ona tau ao fia I Samoa Na saunoa le tupu o Peretania sa le saletolu.
Few of our forebears could have imagined the Commonwealth of today, our free association of proudly independent nations, alive with opportunity, stands in proud defiance of the discrimination of the past. Let us learn from the lessons of the past. Let us be proud of who we are today.
Le malelenga a le fionga ili tupu o Peretania salisa le tolu. I se ripoti fa ato a fasala la wina ya a fianga o le paneta mai fesuia inga o le tau. O lo o ta lapata I ai leo o lo tatou paneta I se manga ala. E le to e mafai ona solo muli mayai. O le ripoti ya malo au fatasi le United Nations Emissions Gap Study. Na faalia ai e mawhai ona ausia le sini o le tasi ma le awha tikiri, pe a tipi nei le a whai o le kasa po o emissions o lo opua ina I le si o si o manga. Na sa anua le whaila tusi awa o malo au whaatasi Antonia Guterres e iai le so o tanga I le whaatatele ina o whaalavelave whaanatura ma le a whai o le kasa e pua ina I le si o si o manga.
Around the world, people are paying a terrible price. Record emissions mean record sea temperatures, supercharging monster hurricanes. Record heat is turning forests into tinder boxes and cities into saunas. Record rains are resulting in biblical floods. Today's emissions gap report is clear. We are playing with fire, but there can be no more playing for time. We are out of time.
Le failure to see awao malo au fatasi, Antonio Guterres. I le mataa upule nei I le awhai o la kasa e pua ina I le si o si o manga. O lo otu ua ia e nisi I le whonutanga le choka mi Samoa le malo tele au se talia nei. I le wha au au pea o na wha au ngā ina o le koale ma le swa au u I le ngausinga o le malo si anga. Na saunoa le minister le vai fafo Penny Wong ma ia pia o se wha ai unga I le tipi ina o le awhai o la kasa e pua ina I le si o si o manga. E te tau o na whiutanga I whaatasi. Ma tunu ue lua, o loo pua ina le fase furu pasene o le kasa I le lalolangi, a tunu u o initia masaina.
There are two emerging economies in the world which you know, account for 40% of global emissions, India and China. And in order for us to have a chance at restraining global temperature rise, we all have to commit. To reducing emissions and to transitioning to cleaner energy. So we're up for that.
Le minisita o le vai fafo Penny Wong mai le fonotanga a le chokam mi a pia. Wo faalia le malo tele le fo ina o seisi se fulu miliona tala mo fesoa soani I le tunu u o le panona. Na faalia le minisita o le vai fafo Penny Wong o le fesoa soani e fa aui atu I fa alapu topatonga a malo au fa atasi o lo ngafa ma le tufaina o mea ai au o nanga soifua ma loloina ma le tele o isi vaenga o lo mana o mia e tangata le panona mo le soifuanga ai o feangai ma le taua ma isa ra elu. Na ia to e vaala au ai fo I mo le tao fia o le taua ma le aloa ia o tula fono fa vao ma lo I le pui puinga o tangata whainga aruenga ma tangata sivili o le panona ma le Gaza Strip. Ua faalia e Donald Trump lona faate e ina o le loia le special counsel Jack Smith pe ato e manu malo I palota mo le tofi peresetene o Amerika. O loo taitaia ele special counsel le whamasinonga o Trump I lona whaoso so ina o le oso whainga o le maota whaitu la fono le Capitol Building I le aso ono I anuari lua afe lua se fulmalatasi. Malona ave sea wha soli tu la fono o pepa ma whaamatalanga pui puia mai le whale pae pae. Ina ua fesilingia I se talanoanga I se waialesi whaasalalawi Amerika pe na te whate aina Special Counsel Jack Smith Natali Donald Trump.
It's described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election.
Pa marulu atu e le o Donald Trump o se whamatalanga le nā mai le special counsel Jack Smith I mafuanga o le whamasinonga po o mōrianga e pe o na whasino I le suitau wā o le Republican Party, Donald Trump. O ata e ao e whaiai pālota mō le pālemene se te teo Queensland. Ma I le waingā polls I le teimi nei, o le āwha ato ā mōmuru wai le whaingā mālo, a le waingā upuwhai le Labour lea ualata I le se fulu tausanga I le foe. O le aso o loo tū le iai le campaign I le aso munimuli, a le pāle mia se tete le taitai o le Labour Stephen Miles, ma le taitai o le itu wangai ma le LNP David Crisafulli. Na whaalia te tasi na umia le tofi pāle mia se tete o Queensland, ma taitai o le LNP tausanga o tuanai Campbell Newman I se taranoanga ma le Sky News, e le o se mea mautinoa le manu malo o le LNP ma David Crisafulli I whainga pālo tātai ao.
I've been pretty worried in the last sort of 7 to 10 days because the polls that have come out have shown two things. One, a decline in his personal popularity, his net favourability. It's been quite marked. And also, the most recent polls are showing sort of a primary for the LNP at about 41. Well, that's where the Newman government lost in 2015.
Campbell Newman. Malatala Mulimuli ua aumaya se lapata inga mai le company Telefonia Telstra I tangata o loo whaonga I na pea Telefoni 3G I na ESVNA I Telefoni 4 o nai a matatu I lea songafua a sau lea sa luas fumalavalua o kitopa o na le toiola Telefoni 3G I lea tunuu. Na faalia e se so upu o Telstra Jana Seva Rinante.
We will start to block from 1 minute past midnight on the 28th of October, and we will be blocking all devices which aren't able to call 000 via VoLTE to ensure we are complying with this new law. From there, we will progressively start to close down our 3G network, so it is really important to be ready by the 28th of October to ensure that you have service continuity.
Lezo upu o Telstra, Jana Seve Viratna, o atato talana.
Like, share, mafaali sa ufinangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.